disappointment. Esengikhathele ukuba umthwalo wakho, umthwalo wakho. I don't wanna go there. Like I used to see, feeling a matter of so sad. Oh, mama, hey, mama, hey. Ngibonga uthando lwakho. Kodwa manje ngiyahamba. Mama, ngiyahamba. Ngiyofuna umsebenzi. Mama, ngiyophanda. Ngiyofuna umsebenzi.
Kodwa manje ngiyahamba,
mama ngiyahamba.